Asikhothabisa amakhanda ethu umzuzwana senzele umkhuleko njengoba lo music kamnandi uphumela kulama microphone kholo kuphela angazi noma sinazo yini izicelo kulobu busuku ebesingafuna ukuba zaziwe kuNkulunkulu nezandla zethu ziphakeme sithembisa ukuthi sizokholwa njengoba siphakamisa izandla zethu inkosi ibusise.
Our heavenly Father, we are.
Baba wethu wasezulwini sisondela kuwe egameni leNkosi Jesu ngenxa yokuthi wethembisile uma sikwenze ngalendlela ukuthi uyosizwa. Futhi sikhulekela ukuthi uzokwemukela esinokukudinga ekwazini wena Nkosi futhi uzosivuza ngokukholwa kwethu. Siyazi uzokwenza ngoba wethembisa. Kunezicelo eziningi, izandla eziningi iziphakamile, ezami futhi Nkosi, ngikhulekela ukuthi uzohlangana nathi nje kulobu busuku futhi usikhombise indlela esifanele siyiphile nokuthi sifanele senze njani ukuba sibe nokukholwa kuwe. Thola inkazimulo enkonzweni Nkosi njengoba sizinikela kuwe egameni lika Jesu. Amen. Ningahlala phansi. Yona njani ngimangele ngempela kulobu busuku ukubona abaningi babangani bami behlezi lapha emsamo kanye nami umfowethu Liveli wayengomunye wezimeneja umfowethu kulungile angekwazi ukubiza lelo gama lesijalimane iyehoza ngiyalichatha ngaso sonke isikhathi. Mfowethu Don Radel nabo bonke bafowethu lapha wonke umuntu ngazana nabo bonke ngakho ngijabula ngempela ukuba nabo lapha kulobu busuku ukukhuleka nathi sisashumayela izwi sikhulekele abagulayo. Manje ngiyacabanga kusase busuku bese kuthi ke ngesonto ntambama ngibuyele lapho bese ke ngomgqibelo busuku ngizoba kwenye indawo. Kade nikhuleka yini namhlanje na? Kuhle. Ngiyaxolisa ukuthi ngilehlalise kwaze kwaleyithi izolo kusihlwa kodwa bekuyindawo entsha yonke into iyintsha futhi niyazi kuthatha nje isikhashanyana kwejwayelana njengoba ngangivamise ukuthi ngiyaxolisa ngesisho susani zonke izibokwe lapho isazana khona ngakho yonke imizwa ixakile. Ngezinye izikhathi nihlangana ezindaweni kungesikho ukulibukela phansi leli holo kodwa niyabo kuzona njalo izinkonzo zezenkolo ngiyethemba izibanjelwa lapha yizo zonke izinhlobo zezinkonzo futhi phakathi lapho njengoba kungabukeka nje kwinqaba kodwa kunomoya wayo yonke into. Uma ungenawo umoya kuwo kufile nabantu bayinomoya ohlukile bahlangana ndawonye. Jesu wayengenakuphilisa phakathi kwesixuku ezinjalo ufika izweni lakubo uqobo futhi bamkholwanga futhi wayengenakuyenza imisebenzi yamandla lapho kulisuku wadingeka hole indoda eyayiyimpuputhe yonke indlela kuphuma edolobheni ngaphambi kokuba ithole ukuba ibone futhi ithole kwayo naleyo enokuzwa kwayo. Niyabonga esinye isikhathi nifanele niqoqane ndawonye lapho amakholwa abuthana khona ndawonye futhi akholwa. Le ndawo iyanikelwa manje enkonzweni yenkosi uJesu Kristu futhi sekuyibandla manje ibandla nje impela njenge nomaphi lapho abantu behlangana ndawonye lelo yibandla. Ngakho manje kulobu busuku sikakhulu singabantu abanenhlanhla kakhulu impela siyezwa ukuba lapha kulobu busuku ukubuthana nani nonke ukukhuleka nokuqonda uJesu Kristu phakathi kwethu. Manje niyazi amaPresbyterian anenqwaba ye noma amaPiscopalian ngikhole ukuthi yiyo phansi phezulu phansi phezulu sukuma futhi isho into ethize ngihlale phansi isukume futhi isho ukuthize ngihlale phansi futhi ngizinicela ukuba nime futhi ngisafunde izwi kuLuka isahluko sabashumi amabili nane uma nizolalelisisa manje ngumbhalo omude impela ngifisa ukuqala ngevesi leshumi nantathu likaLuka wamashumi amabili nane. Futhi bekake ababili babo babehamba ngalona lolo suku baya emzaleni othiwa iEmawuse ukude neJerusalema amastadiyu angabashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezi zinto ezehlakaleyo.
And it came to pass that while they commune to together and
kwathi ukuthi besakhuluma tu bekhuluma bebuzana uJesu qobo wasondela wahambisana nabo kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi.
And he said to them, what manner of
wathi kubo ndabazini lezi enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba ninyukumele na? Umunye wabo ngukleofase igama lakhe waphendula wathi kuye wena uyisihambi eJerusalema ngoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo ngalezi zinsuku na wayesethi kubo zinto zini na bathi kuye ngujesu wasenazaretha ube ngumprofethi onamandla ngezenzo nangezi phambi kukankulunkulu nabantu bonke ukuthi abapristi abakhulu nababusi bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa baze bambethela esiphambanweni thina ke besethemba ukuthi nguye ozakuhlenga u-Israyeli kodwa phezu kwalokhu konke sekulusuku lwesithathu lezi zinto zenzekile yebo abesifazane abathile bakithi basethusile ababeyile ethuneni ekuseni futhi kuthe bengasifumani isidumbu sakhe bafika bathi babone nombono wezingelosi zithi uyaphila nabathile babakithi baya ethuneni bakufumana njengokuba beshilo abesifazane kodwa yena uqobo abambonanga wathi kubo wo nina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke imibhalo ekushilo uKristu bengamelwe yini ukuhlupheka ngalokhu aze ukuba usengene enkazimulweni yakhe na wayesetshathela kuMose nakubaprofethi bonke wabachasisela mibhalweni yonke kuqondene naye base besondela emzaneni lapho ababeya kuwo yena washaya sengathi udlulela phambili kodwa bamncengisisa bathi hlala nathi ngokuba sekuza kuhlwa nemini isiyadlula wayesengena wahlala nabo
and it came to pass as he sat at meat with them he took bread and blessed it and gave it
wathi esehlezi nabo ekudleni wathi abathe sinko wabonga wabanika mehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo base bethi omunye komunye izinhliziyo yethu ibinga futhi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela umbhalo na masikuleke
Lord Jesus we are aware that this is true There's not anything in the world.
Jesu siyazi ukuthi lokhu iqiniso akukho noma yini ezweni ukuqinise kakhulu kwedlule izwi lakho akukho noma yini ezweni ukukhulu kakhulu kwedlule izwi lakho
And we pray that you will reveal this story to us in our hearts tonight.
Futhi siyakhuleka ukuthi uzokwembula le ndaba kithi ezinhliziyweni zethu kulobu busuku futhi uzokwenza le ngxenye yombhalo iphinde ibone futhi kulobu busuku ukuthi singahle siqonde inkosi uJesu njengoba benza.
Only they recognized him a day after
kuphela bamqonda usuku emva kokuvuka kwakhe futhi manje kwangathi singamqonda emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili sicela egameni lika Jesu nokwenkazimulo yakhe amen hlalani phansi
Thanks for the little welcome sign on the back of the church.
Ngiyabonga ngesayini encane yokwemukelwa kwikebuva lehholo lebandla. Indaba yami kulo busuku bekungukuthi kwathi ukuba amehlo abo avuleke bamazi.
Now our setting tonight
Manje ukuhlela kwethu kulobu busuku iphasika lokuqala usuku olukhulu olumnyama lokubethela lwaselwedlule inkosi yethu Jesu wayefikile ezweni futhi wayezikhombe ngokucacile yena uqobo ukuba indodana kaNkulunkulu yonke imibhalo eyayigade iqondene naye wayeyigcwalisile ngisho namahoro kugcine esibambaneni ayegcwalisiwe manje ukuvuka kwase kufikile okwakuthenjisiwe futhi
But the people at that day
abantu ngalolo suku babethi ababe yilokho esiyikho namhlanje babene emdlandleni walokho ababegade bekubona ukungabhezi kwemvelo nokunye nokunye babehlilekile kuqonda wonke umbhalo wokuqondene naye babe kukondile kunye kwawo futhi bakholwa futhi okunye kwawo babenga kukondanga. Ngicabanga ukuthi inqaba yonke njenganamhlanje ukuthi izikhathi eziningi siyokwemukela ezinye zezinto uJesu azishilo, kodwa hayi zonke izinto azisho. Bani kwezinye izikhathi bathola bathi awu sikholwa lokhu kodwa sikukholwa lokhu, awu ungeke ukukholwe lokhu ngaphandle kokukholwa lokhu. Niyabo, ufanele ukukholwa konke kuphakathi kokuthi konke nguNkulunkulu, kungenjalo kusuye uNkulunkulu, futhi ngakho konke kufanele kufithe kahle endaweni yakho. Futhi njengoba ngishile izolo kusihlwa, uNkulunkulu wabele lokho umbhalo wakhe kusukela ekuqaleni, kungakabi bikho sikhathi ngenkathi esengophakade. Yena konke kungophakade, bese kuthi ke lezi zinto okwenzeka manje kuphela kuyizingxenye ezingahlukaniseki zokucabanga kukaNkulunkulu. Ekuqaleni kufanele kube ngumcabango, bese ke kube yizwi, nezwi uma umcabango uzokalizwa uyizwi, bese kuthi ke likhulunywe lizofanele lenzeke. Naye yonke into nguNkulunkulu ezisombulula yena uqobo ezingxenyeni zakhe ezingahlonzeki, bese kuthi ke uNkulunkulu wenziwe waba ngophathekayo othintekayo, esingaxoxa kuye sikhulume naye emzimbeni walalo onke ibandla lakhe naye yonke into. Ngakho-ke igama lakho lalisemcabangeni wakhe, unakho kanjalo-ke ukuphila kuphakade, ungeke waba nakho ngenye indlela. Uma unokuphila kuphakade wawulokhu khona. Uyabo, wena uma ngenye indlela ungeke nje wathi awu ngiyasonda ngenza lokhu. Ngabo mnumzane, ukuphila kuphakade kukaze kube nephi noma yini eyayiphakade ayizange iqale futhi ingephele. Ngakho wawusekucabangeni kwakhe kuphela igama lakho ukuthi ungubani nokuthi uyini. Yileyo ndlela kuphela obungake uze ube nokuphila okuphakade, ngoba wawulokhu khona. Futhi laba kunendaba ukuthi bayini bafe phakade, babefile kusukela ekuqaleni. Ibhayibheli lathi owesifazane uphila ngokuthi amaza, ufile esaphila. Kunjalo, niyabo, ubehlala njalo efile, ufile esonweni naseziphambukweni. Futhi manje uma wawusekuphilisweni ekuqaleni kwakhe, yilokho afikela ukukuhlenga negama lakho lafaka encwadini yokuphila yewundlu ekucabangeni kwakhe ekuqaleni, futhi ufikela ukuhlenga onke amagama elikuleyo ncwadi. Lisekho linye, akusekho nalinye lelo nje elaliphakathi lapho. Nxa igama lokugcina selihlekiwe, uthatha incwadi yakhe bese ebiza lokho akuhlenga. Manje futhi into exake kanje pho ebekungaba yiyo ukuba besingakukholwanga konke kulotshwe embhalweni, ngokuba yonke into iyizwi likaNkulunkulu, yonke iphefumulelwe, yonke nencuyo yalo, futhi sikholwa nokuncikwalo. Manje le nkundla yenhle kakhulu esinayo phambi kwethu kulo busuku, nguJesu evukile kwabafileyo, into yasahlobo ihamba-hamba, evukile into yasahlobo ukuvuka, imbali yokuqala ukuba ivuke kwabafileyo. Inkosi yethu uJesu wayewulibo lokuqala lobaleleyo. Imbali yePhasika ephumayo eyokuqala eyakhiphela ikhanda layo ngaphezulu yemva kwephakathi nobusuku elibandayo lobumnyama nesono, wayeseyikhokhile intengo yesono, noNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu. Siyakukholwa lokho ngayiyonke inhliziyo yethu ukuthi uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu ngokwesithembiso sakhe. Futhi siyakukholwa ngokombhalo ukuthi wamvusa ngosuku lwesithathu, wayengokuqala wavuka kwabafileyo, ulibo lokuqala labaleleyo. Futhi ukucabanga ngakho lokho kubangela usizi olukhulu iminyaka yezinkulungwane ezine ukuthi izwe lalidukuze esonweni futhi lingayazi indlela yokuphuma. Nango ebuya kwabafileyo isikhathi esinjepho into esahlobo. Ibandla belifanele ngabe belicula uhaleluya, bayinkazimulo wadesikhumisa lonke, babehamba bemupha betebukile naye yonke into, ngoba behluleka ukukholwa yikho konke akusho. Naleyo yinto efanayo kuyiyo kulo busuku, ngoba bayehluleka ukukholwa yikho konke akusho nakuthembisa. Yilokho ibandla likuleso simo sinjalo kulo busuku elikuzo, ingenxa yokuthi sehlulekile ukukholwa yikho konke athi uyokwenza. Yonke imibhalo oqondene nayo siyehluleka ukukholwa wonke, sihambe siwubhaqaza siwuxube futhi sifake enye into kuwo. Uma siyikholwa yonke into, bekuyoba khona isiphetho sokujabula emiphefumulweni yethu, ngoba sivuswa kanye naye ngokufana kokuvuka kwakhe. Manje sihlezi ezindaweni zasezulwini kuJesu Kristu ngabo bonke ubukhulu namandla nobumnyama phansi kwezinyawo zethu. Sinelungelo ngegazi lika Jesu Kristu Paulu wethu ukuthi singabathengwe nguNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhokhe ukuhlengwa kwethu ngoJesu Kristu futhi sinelungelo ukubamba lolo phawu phezu kwanoma yini esicelayo futhi siyemukele uNkulunkulu washo njalo lokho kuya kuxazulula ukuba nje besingayikholwa yonke imibhalo. Kodwa into yakho kwakungukuthi ingxenye edabukisayo abantu abaningi ababemazi futhi bemthanda baqondanga ukuthi wayevukile kwabafileyo. Kunjalo nanamhlanje abantu abaningi abakholwayo futhi ngisho nabafundisa ukuthi wavuka kwabafileyo namanje akalikholwa impela bangeke uqondisise. Futhi kuyisimanga esivelayo esikhulu kakhulu, ngokwejwayelekile kakhulu. Izinto ezingejwayelekile yilapho uNkulunkulu ekhona uma uhambisana nesithembiso sakhe. Baningi babemthanda futhi babengakwazi. Bakungejwayelekile kakhulu ngokoqobo nje kubo ukuba bakholwe labo fakazi ababeqhamuka ethuneni futhi bathi sibone isixuku sezingelosi esithe uvukile kufeni. Oh hawo thina yabo uma nje babebuke empalweni wakwethembisa ukuthi uyokwenza. Futhi nje ngakubafarisi nabafundisi bezenkolo bosuku lwakhe ukuba kuphela babebukile emibhalweni njengoba wayeshilo selani imibhalo ngokuba nithi kuyo nokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza ngami eshoyo ukuthi ungubani. Uma labo bafundi ngalolo soko babebuke nje empalweni babeyothola empalweni ukuthi uthembisa ukuvuka futhi uNkulunkulu wethembisa ukumvusa futhi wakwenza lokho izwi lakhe elethenjisiwe lalibhalwe ukuthi uyokwenza kubo. Izwi lasho ukuthi uyovuka wayekwethembisile kodwa lokho babenyikumele futhi konke kwashaywa kwaphuma nayo yonke into bacabanga ukuthi babela sekelwe yonke into ababenayo futhi yonke into yayihlulekile futhi kwakuyihora limnyama kunawo wonke ukuthi ngitakele ababeke balibona babekade benamathemba kuye futhi babekholelwa kuye futhi bebone ukubonakalisa kwakhe okukhulu kwezimangaliso nezibonakaliso nezimanga nakho konke ukuqinisekiswa kukaMesiya futhi kakumbona emilapho futhi efa futhi enesikhwehlela sibekwe ebusweni bakhe futhi ngenkathi wayengehlulela imicabango wawusezinhliziyweni zabantu. Kodwa uma ngenza lokhu ngesishose zezwe kuxoleleni kodwa uma kufika enkathazweni ngale nkathi usalokhu khona ngenkathi bebeka indwangu izungeza ubuso bakhe nawumasosha atekiwe futhi yabeka indwangu yazungeza ubuso bakhe futhi athatha induku futhi yamshaya ikhanda athi manje siyaqonda ukuthi ungumprofethi. Uma ungumprofethi futhi ayedluliselana leyo nduku futhi athi sitshele ubani okushayile sizokukholwa. Yebo kwakubukeka sengathi wawa wayebanjiwe kunoxhaka futhi babecabanga ukuthi awu uma babeyoke besho noma yini kubuye beyobashaya nje kubumbumbuje beyobashaya bafe uma besho noma yini. Yebo lokho akusiye inhloso kaNkulunkulu njalo kwenzeni izinto. Yebo ngenkathi esesiphambaneni noKaifas nabapriest bonke bathi uma kuKristu sitshele ngokucacile yehle esiphambaneni sizokukholwa. Yabo babengeke bakuqonda ukuthi uNkulunkulu wayengake ayiye kanjani siphambaneni futhi afe kodwa ingaleso sizathu uNkulunkulu wenziwe inyama ukuze ezokufa. Bafarisi bamnika kuduza kukhulu kakhulu ake haba nakho ngenkathi bethi abanye wayengeke abanye wabasindisa yena uqobo angezisindisa impela lokho kwakungukuduza. Uma wayezisindisile yena uqobo wayengeke abasindisa abanye wayefanele azinikele yena uqobo. Ingaleso sizathu uNkulunkulu wenziwe inyama ukuze ezofa ukuthi wayezohlubeka futhi athathe inhlawulo ibebhezi kwakhe uqobo. Wayengeke akwenze inqobo nje uma wayenguJehova emoyeni uNkulunkulu uyise emoyeni wayengeke akwenze. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu enziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu isidalwa esingumuntu kodwa ke wayengakunambitha ukufa futhi athathe inhlawulo ayeyibeke phezu kwazo zonke izidalwa ezingabantu wakuthatha kwaba phezu kwakhe uqobo futhi wakhokha intengo. Lokho izwi lakhe litshenjisiwe lalikwethembisile lokhu kuvuka kodwa ukuqondanga ukuthi kuyoba njalo babengeke nje ngokoqobo bafike kukho. Izwi wayengukuqinisekiswa kwesithembiso sakhe.
Cleopas and his friend on the road to Emmaus.
Jesu kuluma kulo Cleopas nomngani wakhe endleleni beya eMaus kwakungukuqinisekisa kwezilaka elitsheliziwe futhi nokho baliqondanga.
May I say it today, after 2,000 years,
futhi mangikusho namhlanje emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili yokufundisa ukukholwa usaphila futhi abantu ngeke bakubone ngeke bakuqonde. Into enkulu ngukuthi bafunze kakhulu ngemfundiso ngezinye izinto minako eminingi kakhulu nenye into eningi kakhulu ingaleso sizathu bengeke bakuqonde babenyukumele kakhulu futhi bedabukile ukuqonda. Manje qabelani babekhuluma ngayo manje babesendleleni beya ngale emawuze babezobuyela emsebenzini wabo omdala futhi futhi uPetro waya kodoba futhi abanye babo bonke bahamba naye futhi uCleopas nomngani wakhe bathi awu sizoya ngale emawuze yilapho mhlampe ababehlala khona futhi cishe uhambo losuku lwesabatha amamayela ambalwa ukunqamula iqhuma futhi lokhu kusa ukuhle kwePasika uJesu evukile kufeni evukile izwi lakhe izwi kaNkulunkulu lalikade licwalisiwe angiyikushiya ungcwele wami abone kubola kanjalo angiyikuvuma wami ngiyikushiya umphefumulo wakhe esokweni kanjalo angiyikuvuma ungcwele wami abone kubola kwakuyizwe qaphelani uDavide wakukhuluma Jesu wathi tilizane lithembele futhi ngizolivusa ngezinsuku ezintathu yabo ndede nomuntu yenyukela eJerusalema inikelwe ezandleni zabezizwe futhi indoda enonywa abhinqwe futhi ashawe futhi abethelwe kodwa ngosuku lwesithathu yavuka futhi washo njalo lokho kwakufanele kukuxazulule futhi nansi lawa indoda ayewatshele ukuthi ayazi izwi ehambisana endleleni enyukumele ngakho ungakucabanga ukubone kunjalo na kodwa impela sekuphindile futhi sekuphindile futhi siyajola njengoba babehambisana endleleni into eyodwa enkulu ngabo babekhuluma ngayo ngenkathi yebonakala manje yileyo inkathaza namhlanje sizathi ngicabanga ukuthi engabonakali kwabaningi bethu ngoba sikhulume ngayo ngokwenethu sinezinye izinto esifanele sikhulume ngazo umehluko wethu wobuhlelo sifanele sikhophisane ngalokho sifanele sikhulume ngobukhomanisi sinazo zonke izinhlobo zezinhlelo naye yonke enye into konke kusibophila sina sikhathi sokukhuluma ngaye uhlelo lebandla ubani ozoba ngumelusi okhethiwe ubani ozokwenza lokho futhi ubani ozokwenza lokho sikhuluma ngayo yonke enye into ngaphandle kwakhe inkathi besifanele sikhulume ngayo sala kunjalo lokho kufanele kube ngokwethu kwethu lokho kufanele kube impokophelo yethu lokho kufanele kube impilo yethu yethu yonke ikuye ngasho ndedeni kolungisuku yathi ngani uyayikhona leyo nto na ngathi mnumzane ngacitsha impilo yami lokho kunjalo ngizonikela ngempilo yami ngakho ngifisa sengathi bengine zimpilo eziyizinkulungwane eziyishumi ukunikela kukho ngisakukholwa phela sifanele sikhulume ngayo uma sifuna ukumbona kungaleyo nkathi njalo babefanele bamkonde kodwa abazange ngenkathi enyuka ngaseceleli kwabo babefanele bazi khumbulani babekade behamba naye iminyaka emithathu futhi lapha ungacabanga nje abafundi bakhe babekade behambe naye iminyaka emithathu lapha uhambisana nabo ngqo futhi nje bephuputheke njengelulwane.
Why? Because they didn't know the scripture.
Babenga umbhalo futhi lapha wayengu Emmanuel yenziwe inyama wakaphakathi kwethu nabafarisi abakuqondanga babengenaki ukuqonda lokho ukuthi ukanjani lo muntu awu bambethele ngoba wathi wephula isabatha futhi wazeza uNkulunkulu ingalesi sizathu bambethele manje siyathola ukuthi sizathu behluleka kwazi lokho ingoba babengawazi umbhalo manje laba bafundi babefanele bamqonde kodwa babengawazi umbhalo lapha wembulake kubo qaphelani lapho iqala ukuhambisana wembula kubo izithembiso zomphala eziqondene nayo ngalonyaka.
Not the scripture promises in Noah's age.
Hayi izithembiso zomphalo onyakeni kaNoa, hayi izithembiso zomphalo zomunye onyaka, isithembiso zomphalo siqondene nayo uqobo salonyaka. Lokho kwakhombisa impela ukuthi wengubani? Yabo, ngikale kubabuza wathi ninyukumaleleleni kangaka na? Ngani bathi siyahambini wena lapha na? Bembuke ebusweni ngo, siyahambini lapha futhi awazi ukuthi kwenzekeni na? Ngani Jesu waseNazaretha umprofeti ofakazelwe nguNkulunkulu futhi thina besithemba ukuthi uyoba nguye oyokhulula uIsrayeli nalolu sekulusuku lwesithathu futhi bambethele nazo zonke lezi zinto futhi nje wathi izinto zini ezenzekile na sengathi nje wayengazi lutho ngakho yabo washaya sengathi nje wayengazi lutho ngakho kodwa manje kumbulani ngenkathi eqala ukukhuluma ngaleyo nkathi uqala ukwembula kubo izithembiso eziqondene naye wathi anazi yini ukuthi uKristu umele kuqala hlupheke kanjani bese ngena enkazimulweni yakhe na waseqala-ke ngemibhalo kusukela kuMose nabo bonke abaprofethi futhi wembula kubo imibhalo ephathelene naye uqobo uMesiya lokho uMesiya ayezoba yiko ukuthi zenze zini afanele azenze yonke into afanele ukuba yiyo wakwembule lokho kubo futhi yena babesalokhu bengamqondi uma lokho kungesiyo impindo namhlanje wenza kufanayo futhi ibandla lisalokhu lidangala ebumnyameni embula kubo ukuthi ungubani nokuthi uyini futhi basalokhu bethi awu manje ngikholwa ukuthi ibandla lami lifundisa nakho lapho khona uyabo yingalezo zizathu uyelani empandweni dlulani umbhalo ineqiniso siwusonte kakhulu sazi kanjani ukuthi ngumbhalo na uma kungumbhalo othenjiselwe lowo nyaka manje kabuyela ngemuva wayesethi ngiyamkhumbula uMose ukuthi wenzeni yabo wembula kubo umbhalo ophathelene naye walowo nyaka wayengukukhanya kwalowo nyaka uMose wayengukukhanya konyaka wakhe uJeremiya wayengukukhanya konyaka wakhe kwakungukukhanya kukankulunkulu kukhanyela izwi elatshenjiselwa lowo nyaka wonke unyaka unezi lawo elitshenjisiwe uNkulunkulu uthumela abaprofethi bakhe futhi embule lelozwi aqinisekise umprofethi wakhe kuqala bese-ke embule lelozwi futhi aleze liphile ngojesu wayengukristu futhi yonke into eyayiphathelene nokristu wayeyiqinisekisile kuzalwa kwentombi waphilisa abagulayo uvilela imicabango ezinhliziyweni zabo yonke into ayefanele kuyenza ukuba abe ngumesiya futhi nokho wavusa kwabafileyo futhi babesalokhu bengakuqondi babesalokhu bengakwazi emva kokuba imibhalo yayisimbuliwe babesalokhu bengamqondi neze nakuba wayeyilelozwi elitshenjisiwe manje kubulani ukuthi lokho kuhle kanjani izwi ayelembula kubo uyabakhombisa babehambe naye ngo iminyaka emithathu futhi bakuqonde lokho bazi ukuthi wagcwaliswa lelozwi labo bahamba behamba beqhubeka behlela yamawuze ngabe kunjalo na ha nje abakuqondanga abakutholanga kulani-ke uma esefika endaweni emva kwakhe embule izwi ephindaphinda kubo futhi ebakhombisa ukuthi uKristu umele ukuzenza kanjani lezi zinto futhi bebesalokhu bengakutholi qaphelani ukusola abakutholayo labo bashumayeli ngokungazi nokuqonda umbhalo ogcwalisekile owagcwaliswa phambi kwamehlo abo qaphelani amazwi akhe kubo eningaqondiyo enilibele kuqonda lapha kwakungunkulunkulu uqobo lwakhe uMesiya ovukileyo ihambisane nabo ibakhombise wathi ngani aniqondi yini ukuthi uKristu kumele yenze lezi zinto na anazi yini ukuthi kumele kube ngale ndlela nangale ndlela nakanje nakanjena suku lonke nkulunkulu ebachasisele imibhalo futhi noma kunjalo ngabe kunjalo na futhi babengazi ukuthi lowo kwakunguye emi lapho ngqo wayesebelaza emva kokuba esashumayela izwi futhi wayebatshelile futhi wabakhombisa izinto eyayifanele ukuba yizo futhi babesalokhu bengakuqondi wathi ningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukuqonda niyabo niqonde umbhalo oqinisekisiwe wehora umbhalo owawuphathelene naye ngalolo suku nokho wayekanye nabafundi kodwa abalazanga izwi elilotshiwe ngenkathi belibone libonakaliso ngifuna ukuthethela lokho kuziko mzuzwana nje niyabo niyabo abazange ngenkathi ufunde empalweni ukuthi isithembiso salolu suku futhi manje-ke besizane uNkulunkulu ekwenza kubonakaliswe futhi besalokhu bethi ngiyamangala into efanayo niyabo impela nje sisalokhu siphathelene nezidalwa ezingabantu futhi sithela ukuthi wabasola ngokuhlabayo babengabafundi ngoba babengalazi izwi ukuthi ngenkathi libonakaliswe kuyiphakamisa phambi kwabo abakuqondanga. Yini into efanayo yenzeke namhlanje kodwa emiqondweni yabantu ukwenza ukuthi abukele ngoba uyedwa uneqembu eliya ngapha uyedwa unelilodo eliya ngapha futhi konke abacabanga ngakho ngokwenza lelo qembu likhule ingalaso sizathu ukuthi uKristu angeze mbule kubantu ngani ibantu belifanele kakhulu impela libe ngani belifanele libe sezigabeni salo sihle kakhulu manje namandla okuvuka kwakhe izibonakaliso nezimanga ezinkulu izikhundleni salokho bahambe bezulazula kakhulu nalokho sebeze bahamba ngokuphuphutheka bengena emkhandlwini wenkolo yobuKristu ukuthatha uPawulu esilo futhi bengalwazi kunjalo impelo bazi ukuthi izwi lakhe lisho ukuthi kuya kwenza lokho futhi bacabanga ukuthi kuhle ngempela kuhle kwenza ukuzinikela kuhle futhi ngakho bayokwenza ungahamba kanjani ababili ndawonye na nizokwenza kanjani nina amaPentecostali na nizodingeka nini keleke mfundisa yena xavile umbabathizo kamoya ngcwele ukukwenza impela ninjalo futhi nako lapho nikhona nizokwenza njani mase kufika leso sikhathi na nje ngobuwula nihamba niyongena kugonqo bangi babaholi babantu bePentecostali abantu bevangela ligcwele bama kule mikhandu futhi bahlale phambi kweVatican nasekubuseni ezindabeni ezingcwele kanjalo njalo futhi bathi ngumoza wokomoya omkhulu kakhulu amen ndoda eyiloko kubandikindika emoyeni kaNkulunkulu yobangela kunjalo njengalokho kumakalisi yathi eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukuqonda okwashiwo ngumbhalo Bekhuluma kuzokala kunobusuku ngoba bekhuluma ngesitsha beyosho into efanayo eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukuqonda ukuthi kukanjani lokho ngikathi izwi libonakaliswa khona lapho bese iyongena kugonqo kunjalo manje simatasatasa kakhulu nezinhlelo zethu kakhulu babe matasatasa kakhulu bemlalele futhi benze ezinye izinto futhi siyathola ukuthi manje sithola izivumo kholo ezehlukene eziningi kakhulu sinezinhlelo zithelevishini eziningi kakhulu futhi manje sinomnyakazo womphikimi makhumanisi ngangilalele i-lifeline ngokunye ukuza inikeza izitatimende zemibhalo yobufakazi babo ukuthi ubukhumanisi ngani beningasoze nakushanela nikukhiphe ngani kade bephakathi lapha iminyaka ngeminyaka ngeminyaka zonke lezi zinhlelo zehlukene nezinqubo yasho njalo i-lifeline ngisho nakulezi zimpikelelo njenganendumba lobuchopho lezi zinto ezinjengalokho kubo Inhlanganweni yomphikimi kakhomanisi. Inhlanganweni yomphikimi kakhomanisi, amakhomanisi, uphakathi lapho ekufaka ugqozi kukho. Ukutshela nje ukuthi ubani onguye. Oh, hey, angikhathalela kulokho. Ngikhathalela ukufika kukaJesu Kristu kwebandla. Befundisi, bebefanele ngabe bamatasatasa kalokho futhi bebone ukuthi imibhalo yethembisana namhlanje. Angibhekile khona ukwengamela kwamakhomanisi. Ngibheke umbuzo zayo, uJesu Kristu, nesikhathi seminyaka inkulungwane ukuba singene hayi ngisho ngokoqobo ukukhathalela ukhomanisi noma nabunye kwezimfundiso zabo eziqemile noma izimfundiso zenu eziqemile zazenkolo nakunye kwakho ngikhathalela uJesu Kristu futhi yena kuphela ngithola abantu kuba babone yena ulapha ezifakazela lapha ekhombisa impela athi uyokwenza ngezinsuku zokugcina Manje abakuqondanga babe matasatasa kakhulu lokho bayazisho namhlanje ukuthi bakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo Ngokumuntu niyakholwa ukuthi wavuka kwabafileyo na labo bazisho ngempela ukuthi bangamaKristu bayakukholwa lokho futhi manje ke angeza ngqo azungeze futhi yenze khona impela athi uyokwenza emva kokuvuka kwakhe futhi basalokhu bengakuboni yebo umnumzane oh yiqiniso bona basalokhu nje bengakuboni Izivumo kholo izinhlelo zezevulo banabefundisi babo abaphumile futhi babafundisa kakhulu kuyophuphuthekisa baphuphutheke kumasayeze abo ezenkolo enziwe ngumuntu ukuthi basukile ezini likaNkulunkulu njengoba ngishilo izolo busuku uNkulunkulu akadingi umumushi ngeke ngalihumusha izwi lakhe kanjalo akukho noma ubani ongahumusha izwi lakhe ungumumushi wakhe yena uma athi uyokwenza noma yini uyeyenza nalokho kuye kuxazululwa Yilokho kuphela kukukho. Wathi uyokwenza futhi wakwenza lokho kuyaxazulula. Akadiki umuntu kuba asho ukuthi lokho kuyilokho noma lokho kuyilokho. Uyakwenza qobo lwakhe. Izomusho zethu azilutho empalweni. Uyakhuluma qobo lwakhe futhi yileyo ndlela kuyiyo. ngenkathi yokuqala ngenkathi ethi makuba khona ukukhanya futhi kwaba khona ukukhanya lokho kudiki kuhunyutshwa intombi yokhulelwa yakhulelwa ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama wakwenza akudiki kuhunyutshwa athi uyokwenza ngalolu suku ukwenzile akudingi ukuba kuhunyutshwe uyazihumusha ungumhumushi wakhe yena manje kodwa yazi matasatasa kakhulu ngezinye izinto futhi sisuse abantu bethu ngenqwaba yezimishini zethu zevangeli eligcwele nokunye nokunye nezikole sinikeza umuntu ukuhlolwa isifo sengqondo ngaphambi ukuhlola ingqondo ngaphambi kwekwesazi sesifo zengqondo ngaphambi kokuba abe yizithunywa zenkolo ukubona ukuthi i-IQ ukusebenza kwengqondo yakhe kuphakeme ngokwenele akusiyo leyo nto ethize na sengathi ngiyakubona lokho kokunye okuyi yikho ngegama kuziqhelanisa nento ethize yafa eminyakeni yadlula kodwa ifresh njengoba ipentekosti enjalo babengake bayenze kanjani into enjengaleyo na ningayicabanga nje i-IQ ababeyidinga ngosuku lwepentekosti na ukukhona kunkulunkulu lokho ababekudinga kunjalo yileso isidingakalo uma ukholwa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ujesu washo akazange athi bahlolelwe i-IQ yabo wathi hambani niyezweni lonke izithunywa zenkolo nenze abafundi bazo zonke izizwe lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo yileyo i-IQ i-IQ kankulunkulu noma ngabe unakho yini ukukhona okwenele ukwenza lezi zinto ziphile futhi zibe yizo ngempela ukristu ebonakaliswa kubantu kodwa namhlanje sifuna ukubahlola ngolunye uhlobo lohlelo lwezemfundo he behlelo Jack Ruby ngolunye usuku ngobuhlanya basakwenza lonke izwe liyahlanya impela indoda iyahlanya akekho umuntu owaye kadubula omunye engahlanyi lonke izwe liyahlanya impela liyahlanya umlimi uyahlanya kusomabhizinisi usomabhizinisi uyahlanya kumlimi ubani ehlanya yena lonke iqembu liyahlanya yinye kuphela into esile nalowo ngujesu kristu indodana kankulunkulu nevangeli lakhe linempendulo kuyo yonke into izincwadi zethu zesayensi ephathelene nengqondo nazo zonke lezi zinto zikumpetho uma kuphambene naleli zwi lulahle izwi likankulunkulu liqinisile nakho konke okunye kunephutha siyazibona lezi zinto kumangalisa izwi eselibe ngeliphuziswa igama kumangalisa izinto zikendlela eziyiyo manje azinje kungaso sonke isikhathi ngazi noma uoswati wabulala umongameli wethu ngazi noma wayengakuthola yini ukuhlolwa ukuhlanya ngiyakungabaza kodwa niyabo engagijima kanjani umuntu angene bese edibula omunye umuntu bese ke ethatha impilo yakhe ukuthi aqhubeke na manje ngiseTexas ngizoma kulokho nje kodwa ake ngilitshele ukuthize njalo njalo inkosi izokunakekela konke ngolunye usuku ekufikeni kwayo kabelana unalungelo lokuthatha noma yikuphi kuphila komuntu qaba umnumzane uNkulunkulu uyena kuphela unelungelo lokuthatha kuphila ngiqiniso manje ebhekisisane izwi lilotshwe ngokuqiniso izithembiso zalowo nyaka siqinisekise ngokuphelele futhi babesalokhu bengaqondi kabelani babesanda kumvuma nje ukuthi unguprofethi ujesu wasenazaretha ngabe nje uyisihambini lapha ujesu wasenazaretha ube ngumprofethi onamandla ngesenzo phambi kukankulunkulu nabantu bamvuma ukuthi ungumprofethi manje-ke uma babemvume ukuthi ungumprofethi umprofethi uthunyela lowo nyaka aphila kuwo uzobonakalisa izithembiso zikankulunkulu izwi liza kumprofethi futhi uma wayengumprofethi khona-ke izwi elitshenjisiwe lalowo nyaka lalizobonakaliswa nguye futhi babesalokhu bengamboni nje abakwazanga ukukubona bathi wayengumprofethi onamandla ngesenzo lokuthi imisebenzi yakhe wawuyini enamandla ezwini phambi kukankulunkulu kanjalo njalo wayemkhulu ngakho besethemba u-israyeli babe namathemba abo akhelwe phezu kwakhe u-israyeli wokomoya hhayi u-israyeli bandla isizwe nje abantu u-israyeli wangomoya weqiniso babe namathemba abo phezu kwakhe futhi qabelani manje-ke ngenkathi bemvuma njengomprofethi wayaphi na wenze nje impela umprofethi afanela enze waqonde ngqo emuva ezwini yabo emuva ngokukhombisa uma wayengumprofethi abathi wayenguye uye emuva ngokukhombisa izwi elethenjiswa lakhe uqobo lalelo suku babesaloku bengamqondi bahambisana ngo bephuputheke ngakho konke abakuqondanga izwi elitshengisiwe lo nyaka wabo wayengumprofethi ukubonakalisa leyonto efanayo. Manje bukani, wathi eningaqondiyo enilibele enhliziyweni ukuqonda konke abaprofethi akushilo ngokristu ukuthi kumele ukuhlupheka kanjani ngalezi zinto azisho, bese-ke engena enkazimulweni yakhe bese vuka ngosuku lesithathu zonke lezi zinto afanele ukuzenza futhi nokho aniqondi na? Babefanele bazi ukuthi kwakukhona umuntu owayenza ukuqinisekiswa kulokho ababethi babekukholwa kodwa babesalokhu bengakuboni. Wayeyizibonakaliso esiqinisekileyo zomprofethi weqiniso weqiniso njalo ukuba angabuyeli kwelinye izwi elithize abuyele kwelinye elithize kodwa ukuba fakazise izwi ukuthi namhlanje uyaphila esithembisweni sakhe. Manje ekumbulane ngaphambi kokuba afike uJohane wafika enkundleni wayengumprofethi futhi wayeyini na ubanduleli kamesiya futhi wathi angisuye umesiya. Babecabanga ukuthi wayenguye ngoba wayengumprofethi. Wathi angisuye umesiya ngifanele ngisho nokuthi ukulule izithathelo zakhe kodwa umi phakathi kwenu. Oh, uJohane wayeqinisekile ukuthi wayelapho ngoba wazi ukuthi wayezomethula. Uyise wayengupriest akayange ekholiji labo ukuyofundela ukuba ngupriest. Umsebenzi wakhe emqoka kakhulu wayedlana ukuba abe yedwa noNkulunkulu. Wayengafuni ukuphatha ikhathi lehlanganyele livele kunomobani noma babeyosho lokhu lokho noma kunye ngoba babeyoxoveka kukho konke futhi bathonywe yinqubo yomuntu wangalolo zuku. Msebenzi wakhe wawusemqoka kakhulu, wayefanele ethembele kuNkulunkulu yedwa ngokuba wayezomemezela uMesiya. UJesu wathi wayengukukhanya okugqamile nokukhanyayo futhi okwenkathi yonyaka nanifisa ukuhamba naye nakujabulela ukuhamba ngakuye kodwa nginobufakazi obukhulu kunobukaJohane niyabo uyi babesalokhu bengakukholwa. Isibonakaliso esiqinisekileyo somprofethi weqiniso inyuka ebabuyisele ezwini babengayiqondi indlela yakhe yokukhuluma. Futhi bukani umbhalo wawushilo ukuthi lokho kwakuzokwenzeka impela izwi ngezwi indlela kwakungayo ngisho noDavid amakhulu eminyaka ngaphambi kwalokho cishe eminyaka engamakhulu ezishiyagalombili wakhala yona leyonto efanayo ayisho esiphambanweni. Futhi kungabazeki ukuthi ethembelini ngalokho kusa bangahle kuba babehlabelele lelo culo elifanayo amahubo amashumi amabili nambili uNkulunkulu wami ngishiyelani na ethembelini behlabelela ngakho uthi uNkulunkulu wabebezisho ukuthi babemkhonza bembethela.
So is it today?
Kunjalo namhlanje uNkulunkulu abazisho ukuthi bakholela kuye ozibonakalisa yena uqobo bayo niyovala ngci yonke iminyango futhi ningabi nabambiswane kungabiko lutho lunye ba kuphambene nezivumo kholo zabo. Oh, nina bangaqondiyo abalibele enhliziyweni ukwazi usuku esiphila kulo. uNkulunkulu angakuthembisanga yini lokhu ngezinsuku zokugcina na? Ukuthi leli bandla laseLaodikeya liyoba sivivi kanjani loJesu engaphandle zama ukungena ngobambiswano oluncane na? Yini uJesu na izwi lekuqinise labonakaliswa engaphandle zama ukungena futhi akakwazanga ukungena. Ihora siphila kulo kusobala baphuphuthekile indlela efanayo. UJesu wathi bayoba njalo abaprofethi bathi bayoba kanjalo abanamawala bakhukhumela bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Bangena kujulisa bahle bayo abangenabo umnene abangathanda kuhle benesimo sokume sabo uNkulunkulu bebheka amandla akho. Amandla okuvuka kwakhe ukubonakaliswa kwakhe ukuthi kuyelezela namuhla naphakade futhi uyaphila namhlanje kuze kube phakade kuqinisekise izinto ayezishilo anginixabaniseli kodwa ngifune nizwe. Qinisa amehlo abo ayesalokhu evalekile qaphelani nakuba babengenakukholwa ngakunento ethize kubo bamema ukubangena. Washaya sengathi wayezokwedlula angathi yenze kanjalo kuwe kulobu busuku. Manje sengivala ngizovala kuse-eli ukuze ngibe nomuntu wokuleko. Angathi ashaya sengathi uzokwedlula mhlawumbe ikhadi lakho lomkhuleko ngeke libizwe kodwa kumbula mhlawumbe ukunikeza ukuhlola nje futhi yabo kusenguye nje impela uNkulunkulu khona lapho njengoba enguye phezulu lapha kumbe kunoma yiphi indawo uyakufakazisa lokho usuku nosuku ubusuku nobusuku uNkulunkulu ndawo zonke. zonke ndiyabo ungosezindaweni zonke manje kumbulani ushaya sengathi uzodlula futhi bamncengisisa manje babengaqondi ukuthi wayekhuluma ngani kodwa nokho imiqondo yabo yonke babengazi ukuthi bazokholwa yini manje ningi nje umuntu njengalokho namhlanje ningi umuntu njengalokho ePiemont kulobusuku bazi ukuthi bazokholwa yini kodwa niyazi ukuthi benzani na benze into ehlakaniphile kodlule yonke enkulu umuntu ayenga yenza bamema ngene yilokho-ke kungaleyo nkathi-ke futhi ngaleyo nkathi kuphela angaze bula uma emenywa ukuba ngene nimukilela ngene nithi inkosi jesu ngiyazi umbhalo usho lokho ngingahle ngingakuqondi kodwa ngena enhlizweni yami ngifuna ukukwemukela ngifuna ukukukholwa manje-ke zibonakalise kimi qaphelani bamema ngene manje abengenakukuchaza baba yena nje abakuqondanga ayikhuluma ngakho konke kwakuxovekile kubo babengenakukuqonda kodwa lokho bathi bamema bamncengisisa fanele ungene wathi qa bongi ngifanele ngiqhubeke oh kodwa nkosi ufanele ungene ufanele ungene futhi bamphoqelela baze bambiza futhi waze wadingeka angene yileyo ndlela owenza ngayo bese kuthi-ke umengena ngaphakathi lokho kungenkathi engazembula angazazisa yena uqobo uma engaphakathi qaphelani ukuthi wakwenza kanjani emva kokuvuka kwakhe izwe elithenjisiwe langeqiniso niyabo abaqondanga ukuthi wayengubani kodwa wathi angangena ngaphakathi kubo khona-ke wavula amehlo abo leyo ndlela esengene ngaphakathi endlini nabo lapho wavula amehlo abo emva kokuba esengene ngaphakathi wavula amehlo abo ini hhayi ngokuphakamisa isandla sakhe wayesethi vulekani amehlo enu mawavuleke amehlo abo ayevulekile empeleni ngokomzimba njengasezansi ethathane noma dothane njalo kwakuyiyo ezansi lapho ngenkathi babene uelija wayesezansi lapho futhi amasiriya laliphezulu kwawo nogehazi wakhala baba wama amasiriya ndawo zonke uelisha ufumela labo wayesethi baningi abanathi kunabanabo wathi khosi vula amehlo lo mfana futhi ngakulowo mprofethi omdala naphezu kwequma kwakuyizinqola zomlilo nezingelosi zomlilo nebhayibheli lathi washaya amasiriya ngobumpumputhe waphumela labo wayesethi ngifuna uelisha na athi yebo sifuna yena uzani ngizonikhombisa lapho ekhona futhi babekwazi ukubona ngokomzimba behlela phansi ngqo kodwa babephuphuthekile ukuthi wayengub nalokho kukuthi kulobusuku ngase ubene kubani kuphelele emehlweni yakho kodwa umoya wakho ungaqale yini ukuthi yize lithinjisiwe nalolo suku na izithabiso zikankulunkulu unkulunkulu ngena ngaphakathi bese vula amehlo akho o nguye lowo kunjalo na wakwethembisa qaphelani ngaphakathi wavula amehlo abo ukuthi wayengubani wayengubani manje uma engangena ngaphakathi kuwe kulobu busuku emkeni wakho wokukholwa angavula amehlo akho ukukukhombisa ukuthi amahebheru 13:8 aqinisile ukuthi nguyenezelo namuhla naphakathi uma engangena ngaphakathi futhi avula amehlo akho uzokwenza okufanayo manje njengoba nje akwenzela lowo wesifazane emthenjeni sikhulume ngaye izolo ebusuku manje qaphelani wayazi ngombhalo ukuthi wayezoba yini manje leyo kwakuyingxenye enhle ngalowo wesifazane baningi bethu namhlanje abazi ngombhalo ukuthi uyini namhlanje silifake emkhombeni njalo kukhisimuzi ya sithatha unokwathi wephasika futhi siwenze ukuvuka kwakhe kumangalisi simathizethize wonke niyabo kunjalo kumangalisi singazi ukuthi sikuphi kodwa lona wesifazane wayazi wayenakho emqondeni wakhe phansi enhlizweni yakhe kwakuyileyo mbewu njengoba ngiyidwebile kumkani wami olungile ujack mo namhlanje ukuthi babe kanjani labo bafarisi ngasohlangothini olumnyama lapha inhliziyo yabo yayimnyama emuva lapho babengenakuphila kwasekuqaleni nje lapho bethole kukhanya kukhudlwana lapho benyuka ngoba babengabeze nkolo futhi basiza kugcina imithetho futhi ngenkathi izwi emuva lapho ekuqaleni lalikhanya phansi ngezwi ibhayibheli kubo babehamba kodwa emuva lapho babengenakukhanya nakho kwakukhona lesi sincane sifebe sinegama elibi impilo yaso yokuqala phezulu lapha yayimnyama buqe empilweni yaso sasiyizifebe okwesibili phansi kwakungukukhanya okuncanyana nje ngoba sasinawo umqondo ukuthi umesiya uyoba njani Lapha kwakumujezu phakathi kwabo ingathi yenza isibonakaliso sobumesiya wabakhombisa ukuthi wayengubani nayo yonke into kwenza mnyama yonke into yalabo bafarisi babuyele muva ebumnyameni babengenalutho phansi lapha ukubambelela kuyo bambiza ngobhelizabhulu udevele futhi lokho kukhanya babenakho kwaphuma futhi babhubha kukho lapha kwakuyilo owesifazane emnyama esaleni ngakho konke kodwa enhlizeni yakhe wayazi ukuthi lowo mesiya uyoba yini wayazi ukuthi isibonakaliso sini ayezosikhombisa futhi kwathi nje angasho kuye wathi ngiphuzise wathi wayexhumana nomoya wakhe ukubona ukuthi wayemi kuphi futhi wathi akusilo isiko wathi kuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye nga ucele kimi amanzi futhi ingxoxo yaqhubeka ngokuqondile ngo wathola ukuthi impela imicabango yakhe wawukuphi futhi ukuthi kwakuyini okusenhliziyweni yakhe wazi ngaleyo kathi ngo lokho uma umesiya efika umesiya wayefanele abe ngunkulunkulu nkulunkulu yizwi yizwi lahlilela imicabango yasenhliziyweni yilokho kwakuba profeti lowo wesifazane wayazi kakhulu kunengxenye yabashumayele melika owaziyo kulobu busuku kunjalo kunjalo impela futhi yena kuleso leso sigaba kodwa niyabo wayecotshelwe kukhanya futhi kwathi nje lokho kukhanya kungabhoboka futhi wayecabanga ukuthi wayengumuntu nje otshelekile mhlawumbe isiphakamiso wathi ngani obaba bethu bakhuleka kule ndaba futhi wena uthi ejerusalema uyijuda nokunye nokunye ingxoxo wathi hamba ulande indoda yakho futhi uze lapha wathi anginendoda wathi usho kade ubona isihlani bekusizani leyo nhlanzi yokukhanya yokwazi ukuthi wayengubani lokho wakubukeka sengathi kwakuzoba njalo Nomzane ngiyabona ukuthi ungumprofeti ngiyazi uma umesiya efika nje lonke yokwenza wathi nginguye wathi lokho kukuxazululile yebo bonke bumnyama bake benze yomhlobe bonke bumhlobe babafarisi benze yomnyama ngokukwenqaba yilowo mehluko kukhanye kukhanyayo ngezwi Niyabo ngoba igama lakhe lalifake encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe wakuqonda khona manje wathatha leyo mbewu encane yayilele emuva emva kwawo wonke lo mhlabathi wobunja naye yonke into enjengalokho futhi kwayihlanza lokho akuze naye kuhlanza lezo nhlaba ubaba yemnike zona ngaphambi kokusekelwa kwezwe amen ngizizwa ngigcwala ukholo ngangazi lokho ukuthi kuyiqiniso akuyi ngavumayo noma ugijimayo ngunkulunkulu amen akusika uthi wenzeka kangakanani noma awenzanga kangakanani akukho muntu ofune uNkulunkulu uNkulunkulu ufune wena futhi ngenkathi kukhanya kubaneka labo bafarisi bathi wo lokho ngike ngayizwa leyo nto ngaphambili ungubhelizabhule lowo ngumbhule khona ke yonke into yabamnyama lelo lesifazane omncane emnyama phezulu lapha uthi emhlophe phansi lapha wathi ngiyazi noma esiya efika ngibheke yena nxa efika uzokwenza lokho ufanele ukuba ngumprofethi wakhe wathi qhabo nginguye Wathi wazani nibona umuntu ongitshela izinto engizenzileyo lelo kungebe yini yizwi elahlulela imicabango asenhliziyweni na lowo kungebe yini umesiya impela na befanele ukuba se-United States eshumayela kulobu busuku njengoba nje ngimelene kakhulu nako yena befanele ukuba lapha yenza into ethize enjengaleyo etshengisa abanye balaba bafu ukuthi yini umesiya qabelani wathi uma esengaphakathi wavula amehlo abo manje ke ngomfalo wazibonisa yena uqobo manje wavula amehlo abo kwasekuthi ke ngathi yasho lokho uyangena yena osifazane yini eyangenayo na isabulo le mbewu eyayiphansi lapha ngenkathi athi lokho kukhanya kwendodana kuyikhangisa ungathatha imbewu futhi uyimbele phansi kwedwala ngibonile kuke kudala lapho ababenezimbewu zikajikanelanga babenazo sishuqulwini cishe iminyaka eyizinkulungwane ezine egibhithe bathathe leyo mbewu nomunye walowo kalo owawusenqolobanene ujosefa ufake lapho yonke leyo minyaka futhi ngenkathi ibekwe emhlabathini nelanga layishaya yaphila leyo mbewane yokuphila yahlala lapho wo mfowethu ngenkathi zimisana nkunkulunkulu ngaphambi kokusekela komhlaba ukuba sibe ngamadedana namadedekazi kaNkulunkulu nxa lokho kukhanya kuyishaya akukho hlelo akukho mincele yebandla akukho kuxeka akukho lutho okuzoyimisa izophila ngoba wathi uNkulunkulu iyophila bakuqonda mehlo akhe ayavuleka futhi wakwazi sengaphakathi wawazi umbhalo yingaleso sizathu amazi labo abafundi emva kokuvuka kwakhe babengawazi umbhalo futhi yingaleso sizathu bengamazanga kuthi yingaleyo ndlela abafarisi bengakwazanga. Wathi hlelani imibhalo, nithi ninokuphila kuphakathi, ngiyiyo enitshela ukuthi ngingubani. Wo, kuqinisekiswa bobuyena. Manje ke umesithembiso singesiqinisekisiwe, amehlo abo avuleka, futhi bamazi, futhi leyo nto efanayo eyavula amehlo, yavala amehlo futhi. Labo abahlekisa ngakho iphakade kwababuyisela lapho ababekade bekhona ekuqaleni. Yabo kwavala amehlo abo. Amehlo kaPetru lavulwa yinto efanayo. Wayeyibhekile amehlo kaNathaneli. UJesu wathi wayebazi ngaphambi kokusekela kwezwe ukuthi babezoba yilezi zithunywa. Manje busani bakho konke lokhu kulo nyaka esiphila kuwo, kwenzeni emehlweni enu na? Manje lowo ngumbuzo, hayi ukuthi kwenzeni kwawabo, wena ungakuluphi uhlangothi kulobu busuku na? Manje ufanele ube phakathi kokuthi uzihlanganise nabafarisi, noma wazihlanganise nabapostoli, noma amakholwa. Manje kukwenzele into ethize, uvele nje umelene nakho, kwenze into ethize. Ngoba wawungani uphile ngalelo suku, ngabe wenzani na? Isimo sakho samanje sikukhomba kanjani na? Sikwenza kuphi wena na? Ucabange. Hawu, ibandla lami, yilokho kwashiwo ngabafarisi, niyabo? Uzilungele ukuqonda uJesu Kristu ngamandla okuvuka kwakhe na? Uyavuma ukushiya yonke into bese uhamba naye na? Uzilungele ukumkholwa, uthatha ukukhanya kwakhe nokuphila kuyise kwabanye na? Kwenzeni na? Njengoba embulwa ngalezi zinsuku zokugcina wakwethembisa. Manje wena uthi futhi Branham uMesiya wembulwa ngaleyo nkathi. Ngiyazi umbhalo washo njalo. Awu, lowo Mesiya ofanayo wethenjiswa ukuze embula namhlanje, into efanayo. Manje amaHebheru 13:8. Manje lalelani, amkhomba ukuthi uyelezelwa namuhla naphakade. UJohane 14:18 washo ukuthi ukholwa yimi, niyabo, imisebenzi engiyenzayo mina nayo yokuyenza. UJohane 14:9 lapha siyathola wathi kusesikashana nohlelo lweze cosmos alisayi kungazi bayophuputheka ngokupheleleyo basayi kungibona. Manje ke isikashana futhi abayi kungibona lokho amehlweni ayovuleka ngokuba niyongibona, ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni kwezwe. Uyelezelo lamuhle naphakade Luka 27:28 washo uJesu washo ukuthi ngezinsuku zokugcina ukuhleleka kwezwe kuyoba njengoba kwakunjalo njengenkathi abezizwe ebhujiswa eSodoma naseGomora. Hayi ngesikhathi sikaNowa lapho uzamcolo unikeza izimilo ezimbi zangalolo suku, kodwa wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma. Manje lelo kwakuyizwe labezizwe elabhujiswa ngomlilo. UNkulunkulu ubeka uthingo lwenkosikazi yesiphakaphakeni kusekho manzi kodwa ngumlilo ngaleso sikhathi. Manje izwe labezizwe selilungele imbubhiso. Uthembisa ukuthi kuyoba khona impendukezelo enkulu ezweni. Uma wake wazibona ezinye zezithombe indlela abesifazane abagqoka ngayo phakathi lapho, lokho kulihlaza siphakaphaka ngaphansi kwamehlo abo, kubukeka sengathi kade benokudleka. Bukani ukuthi benzani namhlanje? Kuba nezimilo sibi impendukezelo, wow, ezinye zezinto ezisabekayo kakhulu. Futhi lesi sizwe singene egembeni kukho, sihola lonke izwe ezahlukanisweni. Besifazane bethu lahlekelwe umgomo wabo wesimilo, bephule umgokodo wesizwe, futhi bonke uhafu wezinto eMelika owakhele phezu kwazo ucanze. Yonke into iwhisky yabo, ugwayi wabo, nayo yonke enye into nodokotela bethi kuphoyizeni uzonibulala, bawuphafuza baqhubeke ngokufanayo nje bayokwenza noma kanjani. Abanomuza wesexwayiso nemibhalo uthi ngabo bangazigundi izinwele zabo nezinto. Futhi angikhulumi ngalabo besifazane bezwe, lokho yinto engenamsebenzi empeleni, kodwa ngikhuluma ngani besifazane bephentekostiyali? Nazi kangcono kunalokho. Ibhayibheli lasho ukuthi izinwele zikasamsoni zamehlukanisa ukuzalwa kumnaziri, kwamehlukanisele ezwini likankulunkulu. Besifazane uyokwenza into efanayo kini, umuntu ohlukanisiwe nomnaziri wehlukaniselwe izwi, usukile ezintweni zezwe, futhi uyakushumayela futhi ukumemeze futhi ukudazuluke futhi ubuye ngonyaka zayo, futhi kubi kwedlule kwakuyikho ngenkathi wawulapho. Ayikho into esele kuphela ukwahlulela kubunkulunkulu kukankulunkulu. Amabhomi athom kushona ejikelwayo nezinto kwezo lonke abahlekisi ku television futhi becoxa no nomsakazo nezinto bashaya amakhwela futhi bayacula futhi besha amahlangcolile futhi besha amagama okujuka nezinto ezisabekayo ezingafanele ngisho na ukuvunyelwa nawo amapepa bhuku nezinto ananyekwe agcwele abanqune besifazana abanesimile sibi yonke into bezama ukududuza ingqondo bezama ukukuthuliza ungikhumbuza ngomfanyana eshaya ekhwele emnyameni edlule emangcobeni ezama ukuzenza acabanga ukuthi akisabi wesabela kuva futhi uyakwazi uyazi ukuthi usekwahluleleni futhi kuyeza ngoba uhlabalaza umoya ongcwele wale ujesu kristu avukileyo impela amehlo abo avalekile abakwazi iSodoma neGomora uJesu wathi njengoba kunjalo iSodoma naseGomora njengoba ngiphindile kini izolo lebusuku asikaze sibe khona isikhathi emlandweni esihlelwe njengalezi bukani Lord njalo kunesigaba izintathu zabantu uLord wayemele ibandla elizisho ngegama nje uphandle iSodoma phandle lapho lapho besifazane babenqume izinwele zabo futhi babenezinto ezinkulu futhi wayengeyode yezinduna zomuzi futhi izinto ezinkulu kanjalo futhi angizi edlulele kodwa empeleni phansi enhlizweni yakhe wawuzwisa ubuhlungu umphefumulo wakhe wezi kengcondo wayekatyeni u-Abrahama u-Abrahama akazange ehlele kulo ekuqaleni wayengokhethiwe uNkulunkulu amnika isithembiso lokho kwakungukubheka indodana zayo indodana ethenjisiwe iSodoma lalisalokhu lisendabeni yalo futhi kubulani lezo zingelosi ezimbili zehlela lapho kuyoshumayela eyodwa yahlala no-Abrahama nalelo qembu
they went down there to preach
manje bekuzizani zehlela lapho kuyoshumayela futhi kubulani selokhu sibe kule minyaka ebandla kukaze kube nendoda ethunyelwe ebandleni igama layo eligcina ngo HAM kuze kube manje uGRAHAM usitshungise hora ebandleni eBabiloni ezansi lapho eSodoma ubangela omkhulu wenza umsebenzi omkhulu ngakho futhi uyabaqhumisa kwezokudla nakwezokunxele abakunake wathi ngizoba nabaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu emavikini ayisithupha ngibuyele emavikini amanye ayisithupha angisenawo amashumi amathathu indaba la abayindawo benyuka behlafuna ushingamu bebhema osikilidi naye yonke enye into ukwenza ukuvuma noma bakubiza ngokuthi izinqumo kulungile ake umbangele kuthathe ngendlela uNkulunkulu asho ngayo imi abusize sinqumo kungukuzalo ufanele uzalwe unento ethize efanele yenzeke lapho lapho isikole nokho lapho HAM qabelani phezulu lapho egumeni kwakukhona eyodwa eyahlala no-Abrahama kodwa yabhekisisana ukuthi ihlobo luni lwesibonakaliso eyasikhombisa futhi lokho kwakungu-AB uNkulunkulu wayekhombisa u-Abrahama isibonakaliso yemva kwesibonakaliso kodwa leso kwakungesokugcina ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ifike esokugcina umuntu yayibukeka efana nomuntu yayingumuntu nje ojwayelekile eqokile uthule ezingutsheni zayo yathi yayikade sohambweni u-Abrahama wageza izinyawo zayo kwasekuthi-keke ngathi ihlala lapho ifulathele ithende manje ephekisisane yathi u-Abrahama usuku noma ezimbili ngaphambili wayekade engu-Abrahama futhi yena wayekade engusarayi S-A-R-A-Y-I manje engu-S-A-R-A inkosazana akasuye u-Abrahama Abrahama uyise wezizwe yadingeka ilishintshe igama lakhe kaphelani yathi Abrahama uphi umkakho usara na manje khumbulani wayenekhulu futhi yena wayenamashumi esishiyagalolunye wathi usethendeni emva kwakho yathi ngizokuvakashela ngokwesithembiso niyabo nalezo yizinsuku ezingamashumi amabili nesishiyagalombili ngosara futhi usara wahleka njengoba kwakunjalo ngaphakathi wathi mina usifazane omdala ngibe nenjabulo nenkosi yami yona isindala nayo yathi ukungabazeleli usara lokho ethi enhlizweni yakhe zingaba kanjani lezi zinto na futhi wakuphika kodwa yathi yebo kushilo uJesu wathi njengoba nje kwakunjalo manje bekuzizani u-Abrahama wakuqonda kanjani lokho na manje u-Abrahama wambiza ngo-Elohim bangake owazi lokho ukuthi kuyiqiniso abafundi bebhayibheli na yebo mnumzane u-Elohim ngowenele konke umdala omkhulu uqobo lwakhe wambizelani ngo-Elohim na ngoba wayengadlulela imicabango owusenhliziyweni lelo yizwe amahebheru esine athi izwi likankulunkulu libukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili lihlaba lahlukanisa ithambo nomkanjwa futhi lahlulela imicabango nemizindlo yenhliziyo Kanjalo baprofeti uJesu wababiza ngoNkulunkulu. UJesu wazifakazela kanjalo futhi lowo wesifazane wazi ukuthi wayeyizwe wayengehlulela imicabango futhi uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma uyoba njalo kufikele ngendodana yomuntu lapho indodana yomuntu yembulo.
What has it done to your eyes?
Kwenzeni emehlweni enu na? Angangena ngaphakathi kulobu busuku na? Ngithemba ukuthi angangena. Khumbulani nje, sihloniphe nje futhi sikholwe ngaye yonke intizwe yethu.
He promised, remember, Malachi 4. There would come forth a message.
Wethembisa khumbulani uma lakho esine kuyovela umlezo oyobuyisela ubukholo kobaba futhi ubuyisela abantwana kobaba. Oh boselazi bephenekostali kwangathi uNkulunkulu angavula amehlo enu aphuphuthekile ngalolu suku nisuke ekunganakini kwenu kwamahlelo nezivumo kholo zenu lezinto eniziqhenya kakhulu futhi nilwa ngazo futhi nibuke ndedeleni kaNkulunkulu ngenkathi ilapha iminyaka yezinkulunkulu ezimbili isaphila futhi phakathi kwethu kulobu busuku iqinisekisa isithembiso sayo wangathi uNkulunkulu kulobu busuku njengoba esihlanganisa dawonye njengoba abe enza emawuze avale iminyango futhi embule into ethize kithi kubulani isizathu bazi ukuthi ngokunguye wakwenza nje njengoba akwenza ngaphambi kokuba bethelwe futhi ke wanyamalala emehlweni abo ukuba aqhele kubo wakwenza ngaleyo ndlela.
Open our eyes by revealing himself.
Ongathi angenze kulobu busuku phakathi kwethu futhi avule amehlo ethu ngokuzembula kithi ngezinto ezifanayo azenza ngenkathi wayelapha emhlabeni ngoba wethembisa uyenezelo namuhla naphakade kwangathi inkosi ingasisiza ukuba siyibone lapho ibonakala kithi asikhothemise amakhanda ethu. Iyini impokophelo yami na? Iyini njengo yami ngasempokophelweni yami na? Nkosi uNkulunkulu, ngeke ngathi yebo noma cha. Wena kuphela okuphoqelelayo lokhu. Wakwethembisa futhi ngiyakhuleka ukuthi uzovumela abantu babone futhi baqonde kulobu busuku. Ngokuthi bona kanye Nkosi, bavule lezo zinhliziyo zivuleke kabanzi, bathi ngene Nkosi manje zembule kimi, futhi kwangathi amehlo abo angavuleka ke ukuqonda. Wangathi ungebebikho soni esishiywa endlini kulobu busuku ongakholwayo. Oh, kungahle kube nalabo lapha abangaba yi abangangicasukela nje ngokuba biza ngesoni.
Father God, you call the Pharisees.
Kodwa baba uNkulunkulu wabiza abaFarisi ababekholwa nosonkolo bokuqinde ngodeveli wathi ningabakayihlo udeveli futhi imisebenzi yakhe niyayenza ngoba abaliqondanga izwi eliqinisekisiwe uMesiya.
They could believe him.
Babekwazi ukumkhola emoyeni kodwa ngenkathi besenyameni qabo futhi nokho umbhalo wabo wathi uyoba nguNkulunkulu nathi. Baba ngiyakhuleka kulobu busuku ukuthi uzosipha futhi ngabe ukhona lapho odinga amehlo abo avule na banike umuntu ugcoba amehlo owawethembiswe esambulweni sesithathu onyakeni waselawudikeya. Bathenga umuthi ukuze amehlo abo avuleke kulobu busuku ukuze baqonde ihora esiphila kulo nokuqinisekiswa kwesithembiso sikaNkulunkulu ngaleli hora. Sikucela egameni likaJesu. Amen. Iliphi ikhathi lomkhuleko na? Okay, besikuphi? Siqaleko lokuqala izwe lebusuku, asiqalanga na? Kodwa sinazo isikhathi esiningi kakhulu, imizuzu eyishumi nanhlanu noma engamashumi amabili nokho. Asiqale futhi unikeze ikhathi lomkhuleko, okay? Manje nibambe amakhadi enu, sizofinyelela kuwo wonke. Lokhu ilothize manje emva kokukhuluma kwakuvame ukuba yilogo noma ngabe ubani owayekhuluma babekhuluma niyakukhumbula lokho. Ngakivele ngihambe nje ngingene ngo bese ngiqala umuqo omkhuleko kwakulula kakhulu kodwa namhlanje ngifanele ngenze enye into ethize yabo futhi ngifanele ngilethe lokho lokho kuphela uma kwemukelwa ngingavele nje ngihlonyele imbewu ngingeyenze iphile fanele iwele ohlobweni lukahle lomhlabathi. Yazi imbewu yakhe uqobo bathi wahlonyela engeyawela iceleni kwendlela ayisizanga ngalutho hlobo engeyawela emiveni kodwa nasemhlabathini onamatshe kodwa engeyawela emhlabathini omuhle leyo ngokuyindodana kaNkulunkulu ngingahlonyela izimbewu nje indlela efanayo niyabo. Bangathi angathatha ukungazi kwami akubeke ngale kwelinye icala bese ethatha inhliziyo yami ukuthi ngiyamkhola bese buka phansi bese bona ukuthi ngabe ngiyamthanda noma cha bese kuthi ke angithethelele zonke izono zami bese engisebenzisa noma ngayiphi indlela angathola ngayo inkazimulo kimi ukuphila noma ukufa kunendaba inqobo nje uma kumkhazimulisa manje ngicela wonke umuntu egameni leNkosi Jesu sizani nihlale phansi imizuzu embalwa nje lingalokhu niyaluza lokhu kuzohlala njalo kukanje ningakucabanga nje ukuba magange kokubonakala kukaJesu Kristu na manje uma ngihambe ngaphuma lapha njengomuntu ngathi iNkosi Jesu ngaba nezinele zinde asazi noma wayenazo noma cha nginezibazi ezizibikile ezandleni zami noma yimuphi umzenzisi ngakwenza lokho nginamafutha negazi nako konke lokho kusalokhu lokho akuzange umbhalo awukwethembisanga lokho uyomazi kanjani uJesu na awu wena uthi awu bengingamazi ngesithombe sakhe qhabo leyo ngenye isayenze ephathelene nengondo eyadweba lokho asazi ukuthi wayebukeka kanjani yini yabo angazi ukuthi waye yini lokho ngokuthi niyabo kuzofanele kube ngaleyo ndlela uRebecca wayengamazi uIsaka ukuthi wayebukeka kanjani kodwa ngokuluthanda empeleni yabo wayengazi ukuthi wayebukeka kanjani wayedingeka ahambe nje izifanekiso umbonile futhi wamthanda wavuma ukuhamba noma kanjani kunendaba ukuthi wayebukeka kanjani kodwa bengiyomazi kanjani na uJesu wathi baziwa ngezithelo zabo Manje uma uJesu wayelapha ubengeke abese simweni somzimba njengami ngoba lo mzimba usezi ngakwese kunene somkhulu kodwa ukuphila kwakhe kulapha futhi kubulane lesi sithembiso sokugcina izibonakaliso zokugcina ibandla elisitsholayo ngaphambi kwesibonakaliso esitshenjisiwe indodana etshenjisiwe ibuye lowo mbhalo ngephule niyazi masinyane emva kwesodoma indodana etshenjisiwe yafika futhi isodoma lashiswa kuyoba njalo futhi Sibize ekhadini lomkhuleko sisho cishe siyephi lokuqala kuya kwelishumi nanhlanu izolo busuku na asithathe elinye ishumi nanhlanu emashumini esishiyagalombili nanhlanu kuya ekhulwini ikhadi lomkhuleko uK bekuyilo lelo uK na uK amashumi esishiyagalombili nanhlanu ubani onalo na phakamisa isandla sakho yebo undawundawo na amashumi abayisishiyagalombili nanhlanu woza ngapha amashumi esishiyagalombili nesithupha amashumi esishiyagalombili nesikhombisa amashumi esishiyagalombili nesishiyagalombili mbili amashumi esishiyagalombili nesishiyagalolunye amashumi esishiyagalolunye ku K amashumi esishiyagalolunye amashumi esishiyagalolunye nanhlanu ikhulu shaya umuqa phansi lapha ngisakhuluma nezithameli zonke umzuzwana nje
How many here does not have a prayer card
Bangaki lapha ungenale ikhadi lomkhuleko na futhi uqothwe ngempela futhi uvuna uNkulunkulu ukusize phakamisa izandla zakho anginalo ikhadi lomkhuleko mfowethu Branham manje bezisani manje ningazulazuli ngelani nje labo abaphumayo benyukela lapha umzuzu nje seniphale ngempela manje imizuzu nje embalo bangani sisebukhoneni buka mehluleli wezulu nomhlaba ubunga hlenipha kangakanani uma ungambone emi lapha na ubungakuqa ngabantu akho ugazuluka ukhale yonke into kodwa kulapha ngokuthembisa lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lami lokho akuchaze ngoba nje uvele washiwo nanti igama lokho kuchaza egameni lakhe ngiphakathi kwabo manje bonke sebelapho ngibabizile na qabo uK amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu noma yilele ngilibizile noma amashumi ayisishiyagalolunye na amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuya ekhulwini manini ngapha uma ungeke uze umunye kunomuntu osohlakeni lombhede lapha umunye akahlole ikhadi lakhe mhlawumbe indoda ayikwazi ukuhamba buka uma leyo uyinombolo yakhe ngiyabona ilekhadi lomkhuleko esandlensayo uma kuyiyo ngani ningayiphushela emqeni omkhuleko uK amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu kuya ekhulwini uma kukhona umunye ongakwazi ukwenyuka mhlawumbe umunye wesithulo kalazane emakhadini omunye futhi nisenza lokho bukani lapha kimi nonke
Now, do you believe that he
manje niyakukholwa ukuthi yena ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi wenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu yena izolo namuhla naphakade niyakukholwa lokho na kodwa ke lokho izwi belihlalele kwenza bekungukwahlulela imicabango yenhliziyo yingani leso sizathu abantu bona bazi ukuthi uJesu wayengumesiya kunjalo na bangakukwaziyo lokho na Manje ngokukhona usifazane omncane ngesinye isikhathi owayekholwa ukuthi uma wayengathinta ingubo yakhe wayeyosinda yayikubula into abana manje kubulani wakholwa nje wayesesimweni somzimba ngaleyo nkathi
And remember he just did that one time
Ukumbulani wakwenza nje lokho kanye kuphela watshela usifazane ayekwenzile wayena amadoda amaningi kakhulu futhi lowo muzi wonke wasesikari wamkhola ngenxa yobufakazi bosifazane futhi yena isifebe. Futhi manje ngeke bakholwe uma umfundisi omesabayo uNkulunkulu ocetshwe nguNkulunkulu nevangeli engabatshela basalokhu bengakukholwa ngeke bakukholwe niyabo. Niyabo kufiphela kakhulu nje kumnyama ukuthembeka kuye ekulungeni izwe lonke libukeka sengathi linomthwalo kulo nje angekwazi ukuchaza kodwa kulapha bakani phaphamani sekulethi kunoma sicabanga.
Now you sit there and look to him. Now the Bible said in Hebrews 4
manje hlalani lapho futhi nimbuke manje ipepeli lathi kumahebheresini ukuthi ngumphristi omkhulu nokuzulana nobuthakathaka bethu kunjalo na. Manje uma eyilo mphristi omkhulu futhi umthintile uyothinta njengalowo wesifazane athinta manje akezwanga ukuthinta komzimba wathi ngiyabona ngibe buthakathaka amandla aphuma kuye. Manje uma esengumphristi omkhulu usengadonsa amandla kuye ngoba nguyena izolo namuhla laphakade. Kona ke ukwenza kanjani na? Njengoba uNkulunkulu asho ngezinsuku zaseSodoma sasiyini leso sibonakalise na? uNkulunkulu uElohim kumuntu odlaya aphuze ngiyakuqonda lokho na? Jesus kwakunguNkulunkulu kumuntu ingane leso sizathu wahlulela imicabango yabo. uNkulunkulu kumuntu ekuphinda futhi washiwo ukuthi kuyaphinda futhi ezinsukwini zokugcina lapho eyokwembulwa kuyoba njengoba kwakunjalo ngemihla yaseSodoma. Madazini aphindeka madazini imibhalo obunganakiwe kodwa udingi ukuba ube nokuhumusha. uNkulunkulu uzokuhumusha uma kulungile uzofakazisa ukuthi kulungile. Manje yiba nokukholwa futhi ukholwe izwi elilodwa elivela kuye lifanele likuxazulule. Manje baba osezulwini leli yizwi lakho elidlula konke engikwaziyo. Manje konke kusezandleni zakho baba ngiyazinikela qhubu lwami kuwe nalezi zethameli. Makube njalo kulobo busuku uma sihamba sisuka lapha kwangathi singathi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho inkosi yethu uJesu esimweni sikaMoya Ngcwele ikhulume kithi siselapho na siphe khona baba ngiyakuleka egameni likaJesu okwenkazimulo yakhe amen. Manje ibani nokukholwa kholwani ngiyakholwa umfoti Perry uzokususa lokho ngapha emzuzwini nje.
Remember.
Ngimanje kubulani nababanda ngibazi ba ngiyabazi laba befundisi lapha ngiyabazi ngamunye wabo kodwa ngimboni umunye ngimazi ngiyazi kunabanye abantu khona lapho ebengingabazi uma ngingenzi iphutha ngicabanga ukuthi lona ngomfowethu Pat Tyler ehlezi khona lapha angena qiniso ehlezi ngqo impendulo mkhuleko uma ngingiyazi angazi lutho ngani phakamisani izandla zenu nina enikulomugqa womkhuleko lapha onekhadi ozayo phakamisani zaga zenu yebo mnumzane manje lapho nazi okufanayo manje nathi uqiniso umevukile kufeni khona ke wethembisa ukuthi uNkulunkulu uyokwenziwa aziwe enyameni yomuntu. Manje akunendaba ukuthi ungigcoba kangakanani ifanele nicotshwe ngokukholwa ukuba nikukholwe niyabo uthatha thina sobabili. Nino wasifazane wathinta ingubo yakhe wadingeka kuba kholwe wayeyokwedlula yabo wadingeka ukukholwa yabo nguNkulunkulu. Manje uma umunye cabanga isiphiwo ummese omkhulu kakhulu uNkulunkulu ukunikeza isiphiwo ungasithatha futhi usisike izincwezu futhi wenze unomcabango iphutha wesiphiwo. Isiphiwo ukwazi ukuthi uzisusa kanjani wena endleleni futhi uvumele uNkulunkulu enze afune ukukwenza yabo ungikwazi ukuthi ungaziphumuza kanjani uqobo lwakho ukuthi uNkulunkulu akabusebenzisa ngendlela afuna ngayo nje suka endleleni yabo. Manje angazi namunye walaba abantu ngibazi lo muntu lapha ngathi nenekazi limi lapha libukeka lithe lifane nowami oyikhukho osanda kwedlelela enkazimulweni maduzane. Ngingeke ngibe yinto esabekayo uma umama wami bengabuka esekazibulweni kulobu busuku icabanga ukuthi ngizoza lapha ukukhohlisa umuntu ubandla onjengalowa na mpokophelo yini ebengingaba nayo na bengingahlanya. Ngilapha kuzama ukukusiza nenekazi futhi into kuphela engingayenza ngokwenza nje lokho engijungiye ukukwenza. Angeke ngenze abantu bakholwe angeke ngenze noyedwa kholwe. kuphela ngine ngisuyelo siyazo zenkolo ngisuye ngisho angisuye uke angizibizi ngomshumayeli ngiyabo ngoba nginakhulu umshumayeli namhlanje ngomunye oneziqu zabo zobungcwethu nesiqu sobudokotela ngani angizazi lezo zinto ukuthi ziyini umunye wangibuza ngelanga wathi wasebenzisi kahle amabizo nezabizwana zakho ngathi ngiwazi ukuthi yayini angazi ngangingazi ukuthi ibizo laliyini noma esebizana bengingeke ngikutshele ukusindisa impilo yami umehluko phakathi kwebizo lesebizana angeke ngikutshele kodwa into yonke ngiyaziyo ngiyamazi amandla okuvuka kwakhe lokho engikunakekelayo niyabo yena nguye kuphela ngifuna kumazi ukumazi kunguphila futhi yilokho engikufunayo ukuphila ukuba ngiphile yilokho okukhonela lapha ukuphila ukuba uphile manje nenekazi uma inkosi uJesu ezokwembula kimi into yenzile into ongafanele uyenze into okhonela yona lapha njengoba yenza kwesifazane wamtshela ukuthi yini ingalungile ngaye mhlawumbe asho ukuthi yini engalungile ngawo uma kukhona khona ke uzokwazi noma kuyiqiniso noma cha uzoba ngufakazwa lokho lokho kuzokwenza uzokwazi ukuthi kukhona into ethize idingeke ivele ndawondawo ingeke ibe ngemvelo ibizofanele ibe ngaphezu kwemvelo kulungile binga kubangela ukuba ukholo ukuthi lelizwe engilishilo kuzoba ngunkulunkulu umusha izilabo uqobo kona ke lokho kuzoba ngunkulunkulu oqinisekisa na ngabe izithameli zizokholo ngokufanayo na hlinibani ngokuzithoba manje khumbulani hlinibani ngokuzithoba ngempela wena uthi uyanibazisa mfuthi Branham yebo impela angimazi ukuthi mfazane kuzofanele ukuthathe enye into ethize ingelothi yenkosi umoya ongcwele uqobo lwawo Nathi kombile ehola abantwana ngoIsrayeli uIsrayeli edabule hlane yabo ngenkathi lapho wayenguJesu uMose ethi yokuthukwa ngenxa kaKristu kuyincebo enkulu kunaleyo yaseGibhithe washiya iGibhithe ngenkathi uJesu lapho emhlabeni wathi ngiza kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu wafa wembelwa wavuka wenyukela phezulu leSawulu esendleleni ebheke ezantsi eDamaseko washaywa phansi ngalokho kukhanya kufanayo nalelo Juda walingasoze labiza ukukhanya okuthize ukuyilumbo ngokuthi inkosi futhi wathi nkosi ngubani na wazi ukuthi leyo ngokuyinkosi eyahola abantu bakubo bedabula ehlane wathi ngingujesu onguyena ezolo namuhla naphakade manje uma lokho kukhanya kufanayo kuphakathi kwethu niyabo konake kuziqinisekisa khona ngokuveza okwakwenza lapho manje uma ezokwenza lokho kuzo senza sikhole futhi sijabule kungeke na kwangathi angasipha khona nina ni ngiyanithola nje ukuba ngisho into ethize niyabo uma uzisusa wena kuphakama kuye phezulu le futhi nje noma yilibi izi olushoyo noma yini niyabo uyisitha lesingumuntu nomoya futhi noma ngabe lo moyo uyini uthi nje ungagcoba ngiyabona ngingabona nje ukuthi kuyini futhi iyiphi indlela oya ngayo lapho ngelezo iziphiwo zikaNkulunkulu yileyo ndlela akwenze ngayo washo kwesifazane into efanayo impela
now you are here because you're in behalf of somebody else you're wanting prayer
manje lapha ngoba ukhonela umunye othize ufunela umunye othize umkhuleko futhi lowo omunye othize usesibhedlela ya futhi yisifo sofuba futhi lowo myeni wakho kunjalo
and another thing I see
futhi enye into engiyibonile usibekele ukufa kunomoya omnyama phezu kwakhe ngoba akasuye umKristu kunjalo akusile iqiniso lelana uyabo akasuye umKristu usibekele ukufa futhi ukhathalele ukuthi uyamemukela uKristu futhi ngiyabona kunenkathazo ethize nawe noma bakubheke ukuthi ubene TB noma into ethize enye yikho ubene x-ray noma into ethize bakwenze i-x-ray nje benzela iTB kunjalo akunjalo na manje uzohamba yini ukuba ukhole ngenhliziyo yakho yonke na manje njengoba nje ukholiwe noma ngabe yini oyikholiwe lokhu bekumanje okukwaziyo njengoba ukukholiwe nje yana kuye umtshele ukuthi kwenzekeni lapha futhi mhlawumbe lo moya omnyama uzosuka uzosindiswa khona ke uzosukuma futhi yeze ekhaya manje kholwa ngaye yonke inhliziyo yakho manje uNkulunkulu akubusise ngiyakhola na lokho ngokuthi ungakwehlulela noma yini oyifisayo sekukuwe manje
how do you do like I suppose we're strangers to one another but you believe that God could reveal to me your troubles? And if he would, it would cause you to believe greatly, would it?
Sawubona nenekazi ngicabanga ukuthi siyizihambi omunye nomunye kodwa uyakhola ukuthi uNkulunkulu ubengembula kimi izinkathazo zakho na futhi uma ubezo kwenza bekuzokubangela ukuba ukholo kakhulu bekungeke na leyo ndoda enyuka isuka lapha niyabona ukukholiwe lokho emizuzwini embalo edlule
no you are here standing for somebody
ulapha kumele omunye umuntu futhi lowo ngubiyeni wakho ngiyakhole ukuthi inkosi Jesu ingembula kimi ukuthi yini engelukile kumyeni wakho na uyakukholwa na unesibhono kunjalo futhi kunomntwana lapha onokuhlupheka omkhulekelayo futhi uyakhole ukuthi lokho kuzokwenzeka futhi na kulungile uyakhole ngayo yonke inhliziyo yakho manje na njengoba nje ukholiwe ngakho makube an yabo ngeke kaphiliza ngingasho kuphela uyabo engikubonayo futhi kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho kuzoba indlela okukholwe ngayo ukholwe nenkosi ikubusise uNkulunkulu akubusise nje ungangabazi yiba lokukholwa senipha ngokuzijoba ngempela nje manje uma uqala ningaqali ukuyaluza niyabo nihleli kahle ngempela hlalani nikanjalo futhi nilalele imizuzu embalo
I don't know you we're strangers to each other but we've got to meet at the judgment bar of Christ and answer for our appearing here tonight. You believe that, don't you? Yes, sir.
Sawubona mnumzane, angikwazi siyizihambi omunye nomunye kodwa sizofanele sihlangane enkantolo yokuhlulela kaKristu futhi siphendule ngokubonakala kwethu lapha kulobu busuku. Uyakukholwa lokho? Awukukholwa na? Impela uyakukholwa.
I just watch a light, sir. See, it's anointing the Holy Spirit.
Ngiyibhekisisa ukukhanya nje mnumzane uyabo ugcoba umoya ongcwele manje ubhethwe isisu sakho siya kuhlupha kunjalo futhi lento ethize ozama kuyiyeka injwayelo futhi yilokho ngempela okubangela isisu sakho kuzoba emdlavuzeni masinye nje uma ungakuyeki ukubhema uyabona ukuthi uNkulunkulu uzoyisusa kuwe futhi futhi akusindise na uzokuyeka na uyakhola uma ngibeke izandla phezu kwakho manje ngikathi le nto owaziyo ukuthi ibonakale iyimfihlakalo kuwe na kodwa lelo gcobo lukaKristu uma ngizomcela ukuba asuse leyo nto kuwe futhi akusindise ungamlalisa phansi futhi usuke uhambe uyakukhola lokho na woza lapha mnumzane Sathane phezu kwezisekelo zokukholwa kwethu ubukhona bukaJesu Kristu owakunqoba nalolonke uhlobo lwakho ngiyala ngoloteveli uthumela le ndoda ethuneni kungakabi isikhathi nangabo sikilidi phuma kuyo egameni likaJesu Kristu amen hamba manje futhi ukunqobe kholwa futhi uphile njengoba ufanele niyakhole na qhubekani nje nikhona
how you do
sawubona nenekazi elibukeka linobungani obukhulu ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu na uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na sizathi ungisho lokho ngenkathi sewake wayifunda incwadi yami na yasho phakathi lapho uma ungathola abantu kubaba kukhole uyabo leyo yinto enkulu ufanele uyikhole uzanda nje ayikho enye indlela yokusendela kuNkulunkulu kodwa ngesiphiwo kodwa ukukholwa njengomata wathi ngiyakholwa ukuthi wena indodana kaNkulunkulu uma ubulapha newethu ngayengafanga yabo wasondela kukho ngokuyiko kanti wayenelungelo ukuqubisana naye ngokungezi futhi akakwenzanga uze ngenhlonipho futhi wakuthola akucelayo manje uyakholwa ukuthi uNkulunkulu khona futhi wazi izinto zonke na futhi uyakholwa ukuthi uyakwazi ukwembula kimi izinto engalungile kuwe na ukhathazi sesiswini unezifo ezilakanyanayo izinto eziningi ezingalungile futhi unesifo ezilakanyanayo leso isimile sisesiswini kunjalo ngalokho kunjalo Kulungile nkosazana Whitley kubeka ubuyele ezanzi khona ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uzisinde kulungile yisimanga ngibize igama lakho na uyakwazi futhi uyabo Sawubona manje nenkathazo yabesifazane nalokho kukhombisa ukuthi isezibelethweni futhi isikhwama esinobomvu ezibelethweni uyakholwa ukuthi uJesu Kristu angasisusa leso sikhwama esinobomvu na bekufanele ngikutshele ukuthi kwenzekani kumngami maduze nje uyabonga inkathi wabuzwa ubufakazi na awu okwakho kungeke kube njengokwakhe na ulungile kuzoba ngaleyo ndlela uma nje uzokukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho buka lapha ntombi okwakho inkathazo yamanenekazi futhi ukungahambi kahle kokwabesifazane uyakholwa ukuthi uJesu Kristu khona kukwenza usinde nokukuphilisa na futhi khola-ke ukuthi kuzophela konke futhi uqede ngakho futhi uzosinda futhi ube uphile impilo ejelekile na kulungile hamba kukhole manje kuzoba ngaleyo ndlela nje uyakhole ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa isifo sikashukela futhi akusindise na kulungile qhubeka nje uhambe unqabula emsamo uthi ngiyamkholwa futhi kuzokunqoba uma nje ukukholwa ukuthekelisa ngegazi yeCalvary kuzokwenza kube njalo manje kukhona ukuthize okwenzekile ezethamelini angikutholanga nje kahle Ninikazi lihlezi khona lapha lingibuka lempethe inkathazo yesisu uyakhole ukuthi uJesu Kristu uyakusindisa na khona eceleni kwalo yininikazi elinenkathazo yenhliziyo khona imuva lapho ne ngemuva ngo elifake isigqoko esibukeka simnyama linenkathazo yenhliziyo ubunayo futhi ubunayo yabo lithe ubunayo nobabili senikhululekile manje uJesu Kristu unisindisa nobabili kulungile qhubekani nendlela ke futhi uNkulunkulu enibusise yibani yibani nokukholwa nikholwe ngayo yonke inhliziyo yenu iminyekeni yakho yobudala unezifo ezilakanye nayo izinto eziningi ezingalungile kodwa enye yezinto ezinkulu ofuna ikhulekelwe inhliziyo yakho futhi uyakholwa ukuthi uzokusindisa kuyo kathathu inhliziyo futhi akuphilise na kulungile hamba ukukholwa uthi ngiyakubonga Nkosi futhi uzoba nokuphiliswa kwakho ukugula kwemizwa kade kumhlupha isikhathi eside kumnika indlala yowesilisa abuke ebusuku kodwa enye yezinto ezinkulu onayo lesi sifo sikashukela uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa kulokho futhi akusindise na qhubeka nje uye phambili uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami uNkulunkulu angaphilisa noma yilobu uhlobo lwesifo segazi ukuphaphatheka kwegazi kumbe noma yini enye ngiyakukholelwa konako ulungile qhubeka nje uNkulunkulu uzokusindisa kukholwa sawubona ngikubona uzama ukuvuka empedeni kancane ngempela isifo sakuthambo sesithi asikuthole kodwa uyakholwa ukuthi uzokuyeka ngelobu busuku futhi manje uzosinda na nje qhubeka nokuhamba unqamula emsamo uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na qhubeka uphiliswe lapho empeleni ngakho nje ukubambile lokho qhubula wakhe nokho woza uyakholwa ukuthi iNkosi Jesu ngayiphilise inkathazo yesisu futhi akusindise futhi akuthumele ekhaya uyokudla na qhubeka futhi ukukholwe lo Jesu Kristu uzokusindisa woza nenikazi uyakholwa ukuthi inkathazo yeqolo inkathazo izinto zizosuka kuwe lapho uhamba unqamula kulokhu na qhubeka uhamba uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngicabangani nonke na ngabe lokhu ikhona into okuyenze emehlweni yenu okosuku na ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na bukani nje kuhamba lapho nabantu manje nina ezithamelini kholwane bonani ukuthi yini uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uma iseyiyo indodana kaNkulunkulu Ya labo bantu behamba bedlala phakathi bonke bajabule bebukana bejokoza bexoxelana ngokuthi izinto ezine ezinkulu iNkosi ezenzile inenekazi lincane lihlezi lapha liphethwe yinkathazo yeqolo lihlezi khona lapha linezinwele ezibukeka zimpunga qhabo inenekazi emva kwakho uthinte into ethize awuzange na uyazi ukuthi bekungesimi bekunguyo umphristi omkhulu uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi iqolo lakho ngeke lisaphinde likukhathaze na ungathanda kubeka labo sikileli phansi bese uthi ngizophinde ngibacoshe futhi mnumzane inenekazi lihlezi eceleni kwalo na ukuzamile isikhathi eside kodwa awukwazi ukuba nokukholwa phezu kwakho ngandlela thize uyakholwa manje ukuthi unokukholwa phezu kwakho na phakamisa izandla zakho uma uthi sengiyakukholwa manje kulungile ungabe usaphema hamba uye ekhaya futhi usinde yenza njengoba ufanele wenze uma ukholo Inenekazi lingane ligezi laba lifake ibhanti elibomvu lingibuka liphethe isifo samathambo uyakhola ukuthi uNkulunkulu angakusindisa inenekazi na uyakhola na kulungile ungaba nakho okwakho kulungile ngabe lokho kukuchumisile tathe uthiyazi lapha ya inenekazi linezifo ezilakanye nayo lizokukhetha uNkulunkulu ngisize nkosikazi Cox uyakhola na kulungile kuzange ucabanga ukuthi ubengazedlulela nalokho kodwa ngakwenzanga ukutholile nokho asithi yayidukise inkosi bangani anazi yini Nomzane unomdlavuza ijondise ephuzi ngeke waphila ulele lapho unjalo angeke ngakuphilisa kodwa ubungeke ukufihle okungalungile kuwe uyabo kulapho wena ungeke waphila uhlezi lapho uyakwazi lokho ngoba awuseko bathi usesiswini sakho futhi unjalo usesibindini okubangela ijondise ukuba nyuke Kodwa yakhona ngayo yonke inhliziyo yakho futhi zilungele manje njengalawo amadoda ayelele sakweni ezansi lapho eSamaria athi sihlaleleni lapha size sive na uzofa ulele lapho nethuba elilodwa kuphela nalelo lingukumemukela usesebukholeni bakhe futhi kukhona ngayo yonke inhliziyo yakho uzokwenza lokho na manje ke egameni likaJesu Kristu kukhona ngayo yonke inhliziyo yakho futhi sukuma thatha uhlakalo lakho lomphedo futhi uye ekhaya ubonga futhi udumise uNkulunkulu uyakukholwa lokona oh uNkulunkulu uzokupha amandla ungakhathazeki ngalokho uma nango yothatha ihloko lakhe lomphedwe lusonge futhi uye ekhaya Nonke nina banye niyakhona na sukumani ngezi ngiyo zenu manje kuthiwa nike ngawe usukuma na angikhathali ukuthi yini engalungile kuwe sukuma phakamisa izandla zakho futhi umnike uthuma ngosi Jesu basezandleni zakhe egameni likaJesu Kristu